Katete Music Promotions.
Ya fika some Moto Music Party 3.
Woo! Jago Power.
Amberton.
Mr. Nama. Ni kutani
kalise ko ma sponsors ya Mpoto Music ngani awa. Woo! Mr. McCrouch kumwenja mbambo ya Krise Mgavatele, wana wa kwa mama Atofia Simzia na tata John kumwenja, Kaisone Village pa Bondwe School, na kupeka nganya hapo pa North West Victoria Side. Mr. Fumanani Daliso Chiyunga Musweni wa Ele Chua, wana wa kwa mama na Mirazi na tata Saito Chiyunga, Masakunela Village Chamoto Club, na kupeka kanya hapo pa Victoria. Mr. Wilton Tenda Msimu Mwanza, Mfumu wa Nyakwenda, wana wa kwa mama na Mhango na tata Vincent Mwanza, St. Joseph School Mchelera Mbongo Viri, na kuna visa nganya hapo pa Tips Road. Mr. Joseph Mashita Pochi Pini, Mfumu wa Tivalenge Sikini, wana wa kwa mama na Kumweni na tata Jusa Pini, Musuta Village Kavururanga School, na kupeka nganya Papa Melody Hector, Mr. Alex Msimuko Musweni wa Stafeo Kanyiki, wana wa Olive Besa na tata Asloke Msimuko, Samuel Shumba Village kama Besa School, na kuna visika nganya hapo kwa Groot Black River, mukati wa Cape Town City South Africa. Mr. Final Taliso Yangairo, Musweni wa Maria Mwandira, wana wa kwa mama Role Sisiwa na tata Stoka, Wakozi School Tanamana Viri, na kupeka kanya hapo kwa Cape Town, Musu Mananja Somerset West, Tanaishi Shitatata Kipo Chankavusa Mwanyani Mahia Johnny Chu, Mfumo wa Maina Chipeta, wana wa kwa mama Nyahoi na tata Kanganiko Chu, Atakanya Village Dengwe School hapo Machangaram Trading Center, Akrobisa Kanya Iwe DJ Bongo Bakangatine Janguru ya studio yako ya
Bongo Records Production Ndia mshire na ono usen Shata Kedono Kabum
DJ Dengwe
Na kara kanyake Tamsumai wa kusekele na kara.
DJ Bongo in the bed box.
Kajete music promotion.
You are wanna do a kwesa chomene. Tine burara ime.
Straight from the foot to the gate. Yeah, now we have to cook this one for you. Brand new. Another Bongo Records music production, baby.
Ambete. Yeah.